Wanyamwezu kidondoka ni mikazo, mikausho
Chizambul.
Tusha waka, tusha pendeza, atuna time, mikausho
Chizambul.
Kila sentas, cash bila debit Gambeka, sunlight paka midnight Tuko fit man, mane kwenye line Cheki mabulu dan, kama pepo ni step Wa step, ki VIP Nudo na kupa vibe, namna hii
Mwasibu kwa pastura pesa za kampuni Margarita ubabuni Ita wape wote wanodisweka kapuni Wanozusha si wahudi Now, now, now Masisi wako down, down, down Now, now, now Masisi wako down, down, down
Hapa ndo penye, penye
Utamburudan Penye, penye Utamburudan